kuphela ama SMS sekusekuphela amagama nekweshela sekuphela ama SMS sekusekuphela amagama nekweshela sekuphela ama SMS sekusekuphela amagama nekweshela sekuphela ama SMS sekusekuphela amagama nekweshela lokuthi ufuna ukubona ngesenzo lokuthi ufuna ukubona ngesenzo
ngiyithuba
lokuthi ufuna ukubona ngesenzo
ngiyithuba
izenzo zami ubona kanjani unganginikethuba izenzo zami ubona kanjani unganginikethuba izenzo zami ubona kanjani unganginikethuba
Semaketa ngenila ngiboshiwe nkululebo Domine semaketa ngenila ngiboshiwe nkululebo Semaketa ngenila ngiboshiwe nkululebo Ekhapo kona konu chando nende likona ntomikuma Ekhapo kona konu chando nende likona ntomikuma Bengamula mazwe ngofuna uthando Dome ngingamula mazwe ngofuna uthando Ngisemakata ngenila ngiboshiwe nkululebo Ufuna ngize ngithini kuwe Ngize ngikhuluma mama Ufuna ngize ngithini kuwe Ngize ngikhuluma mama Ufuna ngize ngithini kuwe Mina ngikhuluma
mama
Lokuthi ufuna ubona ngisenzo
Mina ngikhuluma mama
Lokuthi ufuna ubona ngisenzo Lokuthi ufuna ubona ngisenzo Izenzo zami ubona kanjani unganginikethuba Izenzo zami ubona kanjani unganginikethuba Izenzo zami